Long time ago nikiwa high school, nilikuwa na get time a high grade. My AA, my baby, my sisi, my dede. Long time ago nikiwa high school, nilikuwa na get high, my high grade. My AA, my baby, my sisi, my dede. Kati ya sativa na certificate, ni gani ndo ina pay, ni gani bana ndo ina say. Kati ya sativa na certificate, ni gani ndo ina pay, ni gani bana ndo ina say. Mokwa ready, ever ready, ka battery za ever ready. Nina nare wezi zima to kuja na firefighter. Same kama ya burning bush, ni vile chini mbogi mepandisie ama sandals. Rende joke wa scandal, makatel kwa bundle. Wona bonga mbaya na haha juu na mumble. Mina kwanga mbaya ka babako na mshipi. School fees kwa stocking na leta kichele. Na mumbi ya mama ma blue van wa nioni. Na kwanga kwa rampage kwa scene kama motherfucker. Bana niko high na change gear kwa kicho kama pilot. Zinga na madiva sativa bana bana chula. Ni package malifisa, inaleta paranoia na photo bana na Kruger. Sati miaka tano chini ya mdibe Jayvana. Na sativa miezi mbili bana bana shaka funga. Long time ago nikiwa high school, nilikuwa na get high, my high grade. My AA, my BB, my CC, my DD. Kati ya sativa na certificate, ni gani ndo ina pay, ni gani bana ndo ina say. Kati ya sativa na certificate, ni gani ndo ina pay, ni gani bana ndo ina say. Nafuata ganje niko grinding, sijaleta kwa majil.
Life iko kwa tipe, lazima ni find my Nemo.
Nime explore choche zote kama Dora. Amesoma sana, baka squeeze ya wakon. Kuna pedi, kuna bandi, kuna bully. Tulikuwa wote kwa wagon, tukiwa kwa high school. A life finanga blueprint. Pokia west na leakage, lakini east maneuver boy. Long time ago nikiwa high school, nilikuwa na get high, my high grade. My AA, my BB, my CC, my DD. Kati ya sativa na certificate, ni gani ndo ina pay, ni gani bana ndo ina say. Kati ya sativa na certificate, ni gani ndo ina pay, ni gani bana ndo ina say.
Kati ya sativa na certificate, ni gani ndo ina pay, ni gani bana ndo ina say.